Awu noma kukuningi kuyisithithitha amakosting aphananga noma unenkingi inkingi ufihli phihli tofunga baziya jump kakhohlisa sure tana yami ngakhohlisa ngasalipi ungamlulo kephone phone ufuna into za ulandlord nayo unesicefu lokhe khala ngokwa mawengane nayo lindila faki imali ubaba nasebhenka basacile sebevele bangene bathathe uzongithola ngishayisa ya benkinga za uzongithola ngishaya ibhihli sho icinga nyayo uzongithola ngishayisa ya nenkinga za uzongithola ngishaya ibhihli sho icinga nyayo
I'm